Reggae Full Production. Drum baby, African girl, D.I. African girl, Moza Beats. Kikali, senorita my honey, can you hear me, summer honey? I have a something in Danny, in my heart, baby. You are my dream every night, because of you I can't fight it. Baby, don't forget it, that I love you, baby. Hata nikikono napita, nabaki na juta. Baka kichwa ninajika mata, maswali najiuliza, naroe na juta. Sababu we muremba kupita, kuna gasi kuna nita, na simu inapita. Kwa kupokea mina kukata, kwa niroe na juta, na pupa kamata. Ijapo mimi na kutafuta, hey, my African gay, my African gay. Beauty, don't worry, me I love you, my African lady, don't worry, no one like you, I can show daddy, I can show mommy, CC2, I can show Congo, I can show Kivu, EG2, I holy nanny hand, kubinal, busima yokuli, abalu kwiju amnal, busavil, eyo mdamuli, uline pendo langu, wendo juwa yangu, mina kujali, juwa kwa mawali mwangu, mwausi muzungu, wanarokani, hey, my African gay, my African gay, my African gay, for me, my African gay, my African gay, my African gay, for me, yeah.
Na yeah. Biblu baby.
For me. For me. For me.
Blue baby.
For me. For me.
African beauty my darling.
Darling.
Bini milioni use only.
Only.
Kisi yo uombo ni kweli.
Kweli.
Wezi lako tangu kama sali.
Sali.
Bebe can show you Kigali.
Gali.
Jua kwamba mina kukubali.
Bali.
Achana na wale watapeli.
Peli.
Hawajui penzi siyo mali.
Mali.
Napenda gisi unavyodeka.
Deka.
Hapo roho yangu inalizika.
Zika.
Wache waseme watachoka.
Choka.
Hawajui wapi tulitoka.
Yes.
Sema basi unataka twende Hopland. Ama twende Efi Lumala. Sema basi twende wapi unapotaka. Mini poa tu popote tutafika. Hey, kaumbwa vema mwana mboka. Uzuri wake ni kama malaika. Oh, vuja kiuno na deso. You know what, na begin make it deso. Kama kawa, shika basi na kinwaji. Kwa siku hii, hakuna kubusa maji. Uwakumbushe mwalimu ndo mimi. Hey, Bloom baby ndo mimi. G.I.
You my African gay. You my African gay.
Mana, who dance Balege Food Production, Tia, yeah.